Yo, yo, yo. Easy bad do I lie to a form four. Four, four.
Hello.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na daini mseti ya na daini mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe blind everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello. Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapol. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anapenda mukuchu, anapenda cash. Kamarada siya pesa baby girl, uweze mkache. Uweze mkosa bukla weekendi na her girls. So kiteka joma buda masponye wako na guap. Awezi panda mate ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka titu kaf.
Awezi panda mate ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka titu
kaf. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush.